kulanti wanaagsan dhegaystayaal, mar kale kuna soo dhawaada shabakada wararka qurbajooga soomaalida somalidiasporanews.com. dhegaystayaal naga soo booqda sidoo kale qurbajoog.com. dhegaystayaal imikana waxaad ku soo dhawaataan qaybtii labaad ee wareysigii aan la yeeshay khabiirka reer Mareykan editor J. Peter Pham oo isagu markaas agaasimo ka ah Michael Ansari African Center Atlantic Council oo ah hay-ad ka tala bixisa siyaasadaha dalka Mareykanka ee ku wajahan dalalka Afrika iyo Carabta, oo isagu markaa dhowr jeer horena aqalka Kongareeska Mareykanka ka hormariyey khudbado uu uga hadlayay xaaladaha dalka Soomaaliya iyo Somaliland. Qaybta labaadna waxa aan ku bilaabay su'aasha ah bal inuu faahfaahin naga siiyo waxa uu ugu yeeray burbur ku yimid dalkii Soomaaliya oo aan kasoo noqod lahayn. Editorkuna waxa uu ku jawaabay:
Well, the areas that have devolved or removed themselves from the authority of this a central government in Mogadishu have actually achieved greater stability. I mentioned earlier the example of Somaliland, which declared its independence 20 years ago, and they've achieved remarkable success. They've had some difficulties, but they've achieved remarkable stability. Democratic elections that have been observed and validated by international observers, increasing commerce. Last month, Coca-Cola announced the opening of a bottling factory in Hargeisa.
Dhinacyada ka hoos baxay ama faraha kala baxay maamulka dhexe ee Muqdisho waxa ay sugeen deganaanshahooda. Waxaan hore u carabdhabay Somaliland oo la noqotay madax banaanideedii 20 sanadood ka hor. Waxa ay gaareen guulo wax ku ool ah iyada oo dhibaatooyinna ay soo mareen, balse waxa ay ku guuleysteen deganaansho baahsan, horumar dhanka dimuqraadiyadda ah oo goobjoogayaal caalamihi ay xaqiijiyeen. Waxa ay kobciyeen dhaqaalahooda. Bishii horena shirkadda Coca-Cola ayaaba shaacisay in ay warshad ka furayso magaalada Hargeysa, iyadoo guulahaas oo idin la gaaray muxuu ruuxa reer Somalilandhi u doonayaa inuu dib ila mudoobo dalka Soomaaliya oo ah dal caasimadiisu ay xarun u noqotay colaad, qalalaase iyo burbur marka laga yimaadaba wixii horey u dhexmaray labada dhan. Ma jirto sabab dadka ku nool deganaansho ay iminka khatar isu geliyaan. Xitaa Puntland oo iyo ciddii kale oo horumar sameysay ayaana ahayn inay dib qalalaasaha ugu noqoto. Ta kalena waxaa jira in dhallaan badan oo reer Somalilan ah oonba garanayn amaba aan la socon midnimadii labada dhan, waana ay adag tahay in dadkaas la yidhaahdo waxaad mustaqbal wadaagtaan dad colaada jaar la noqday. Dr. J. Peter Pham waxaan weydiiyey marka laga yimaado waxyaabahaas uu kor ku xusay oo idil in beesha caalamku ilaa iminka ay ka meermeerayso aqoonsiga Somaliland oo taa beddelkeeda dowladda ku meel gaarka ah ee eedamaha faraha badan uu ujeediyey ay aqoonsatay, ula aqoonsatay inay tahay dowladda keliya ee Soomaalida matasha. Halkee reer Somaliland halkan uga gudbayaan ayaan weydiiyey.
Well, I actually think the international community always moves slower than many would desire, but the fact is there's been a remarkable evolution. The United States now, for example, has maintained, and we saw this last year in a formal declaration before the US Supreme Court by both the Solicitor General of the United States, Elena Kagan, who is now on the Supreme Court, and Professor Harold Koh, the legal advisor of the State Department, were declared as a matter of policy. The U.S. engages the TFG, but does not legally recognize it as a sovereign government.
Aniga wuu yiri waxa ay ila tahay in beesha caalamku mar walba ay ka gaabiso sida degdeg ah ay dad badani doonayaan inay u ficil qaataan. Waxaana jira horumar la sameeyey, khaasatan Mareykanka oo dhowaan sanadkii hore ay wadajir xeelilaaryaha guud Elena Kagan oo iminka ah xaakimka ah maxkamadda sare iyo taliyaha dhanka sharciga ee wasaaradda arrimaha dibadda Professor Harold Koh ay maxkamadda sare ee Mareykanka ka hor sheegeen in inkasta oo dowladda Mareykanku ay la macaamilayso dowladda ku meel gaarka ah ee Soomaaliya, haddana si sharci ah uguma aqoonsana dowladdaasi inay tahay mid madax bannaan. Waana oraah kala cadeynaysa aqoonsi iyo aqoonsi la'aanta. Sidoo kale bishii Oktoobar ee sanadkii hore, kaaliyaha xogeyaha arrimaha dibadda ee dalka Maraykanka Johnny Carson waxa uu soo bandhigay siyaasadda dowladda Maraykanka ee ku wajahan Soomaaliya oo uu ku sheegay in dowladdiisu la macaamili doonto dowladda kumeelgaarka ah ee Soomaaliya, balse sidoo kale ay la macaamili doonto dhinacyo uu si gaar ah u magacaabay oo ay Soomaalilandna ka mid tahay. Marka waxaa la oran karaa Maraykanku waxa uu bilaabay hab cusub, sidoo kalena waxaan anigu la hadlay siyaasiyiin reer Yurub ah oo ii sheegay inay qaadanayaan tillaabooyin ay gaar ula macaamili doonaan Soomaaliland. Marka inkasta oo aqoonsiga diblomaasiyadeed aanu u soo degdegin sida qaar badan oo reer Soomaaliland ay jeclaan lahaayeen, haddana isbeddel baa jira. Weliba isbeddelkaasuna waa uu isa soo tarayaa kolba marka xaaladda magaalada Muqdisho iyo guud ahaan Soomaaliyaba ay ka darto. Waxaan kaloo weydiiyey Dr. J. Peter Pham in intii ka dambeysay kologii dalka Suudaan hadalhayntu ay tahay in Soomaaliland tahay dalka xiga ee la aqoonsanayo, ma kuu muuqataa? Baan weydiiyey fursad ka dhalan karta aqoonsiga koonfurta Suudaan. Dr. Pham waxa uu ku jawaabay,
well, since for the longest time the objection against recognizing Somaliland was advanced that in Africa new states are not recognized. The fact that South Sudan seceded from the north breaks that taboo.
Muddadii ugu dheerayd waxaa jiray diidmo lagu diidayo aqoonsiga Soomaaliland oo ku salaysnayd in Afrika aan la aqoonsan dowlado cusub. Xaqiiqda imika jirta ee in koonfurta Suudaan ka go'day Suudaan inteeda kale waxa ay jabinaysaa lama taabtaankaas. Waxaan u malaynayaa in imika waddadaasi furan tahay, waxaanan qiyaasayaa in beesha caalamkuna ku sii siqi doonto xaqiiqdaasi, khaasatan marka ay ka daalaan waxqabad la'aanta dowladda kumeelgaarka ah. Waxaanay u dhaqaaqi doonaan dhanka cidda ay la shaqayn karaan. Ama jiraan baan weydiiyey ee waxyaabada dejin kara dadaalka Soomaaliland ay ugu jirto aqoonsi siyaasadooda hesho. Dr. Farmno waxa uu yiri,
the difficulty with Somaliland's leadership has been that the strategy for recognition has been to simply repeat the legal arguments, which I fully support, by the way. I fully support the legal arguments for Somaliland's independence, but legal arguments alone will not move the international community. You need to make a compelling also political case. One of the advantages the South Sudanese had was they created and developed a very strong constituency in the United States and in other countries that supported them.
Waxa ay la tahay dhibaatada haysata hoggaanka Soomaaliland waxa mar walba ay ku saleeyaan doodahooda sharciyada dawladnimo, taasoo aan taageersanahay, laakiin taa qura ma dhaqaajinayso beesha caalamka. Waxaad u baahan tahay in aad la timaado dood siyaasadeed. Waxyaabaha koonfurta Suudaan gacanta weyn siiyey waxaa ka mid ah in qurbajoogeedu ay galeen olole ballaaran oo ay ku sameeyeen ayna ka sameeyeen Maraykanka iyo Yurub. Hogaamiyeyaasha Soomaaliland lama aanay iman taageero siyaasadeed oo dibadda laga helo, khaasatan dhanka qurbajooga, ganacsatada, hay-adaha gargaarka. Hawsha horta la madaxda Soomaaliland ma aha mid hoggaankeedu keligeed uu qaban karo, waa in la helaa cid ku caawisa. Taana weli kama aanan arag dowladdii madaxweyne Riyale iyo ta imika ee madaxweyne Siilaayo. Ugu dambeyntii, sideed u aragtaa, baan iri, in dowladda cusub ee Soomaaliland ay ka qayb gasho shirarka arrimaha Soomaaliya looga hadlayo ee beesha caalamku ay qabato? Dr. Faamno waxa uu ku jawaabay,
I don't feel harm if they go well prepared to present a positive case, because I think any opportunity to tell the story of Somaliland is an opportunity that should be taken. The key is to be prepared for these meetings to tell your separate story.
Uma arko wax dhibaato ah waa hadii si weyn loogu diyaar garoobo oo ay soo bandhigaan dood wanaagsan oo ay sheegayaan xogta Soomaaliland. Waa fursad mudan in laga faa'iideysto, balse waa inaad gaar qadiyadaada ugu soo bandhigtaa caalamka. Go'aamada siyaasadeed ee dowladaha reer galbeedka kama soo baxaan shirarka noocaas ah. Waa in aad ka ololeysaa gudaha dalalka Maraykanka iyo Britain oo kaleeto, oo aad iswaafajisaa danahaaga iyo danahooda. Dhegeystayaal, intaa waxaa ku eg wareysigii dheeraa ee aan la yeeshay khabiirka reer Maraykan ee Dr. Jay Beater Farm oo isagu markaas agaasimo ka ah Michael Ansari African Center Atlantic Council oo ah hay'ad ka tala bixisa siyaasadaha dalka Mareykanka ee ku wajahan dalalka Afrika iyo Carabta oo isagu markaa dhowr jeer horena aqalka Kongareeska Mareykanka ka hormariyay khudbado uu uga hadlayay xaaladaha dalka Soomaaliya iyo Somaliland wareysi dheer oo aan khadka telefoonka ku yeeshayna inta ayaan ku soo gunaanadeyna inta aan hawada mardama ku kulmi doono waa Cabdulqaadir Xuseen oo idin leh sida iyo nabadgelyo.